baby buya ngizokujova ntwana ngikujimele I can be your Casanova mabebeza when I see your face fika kuthuka kushaya umoya ngine ngirepha ngebase yo thando lwakho lwenza ngisuthwa malesi ubani kamavuma mntwana ngizokubiza ngograce mabebeza when I see your face fika kuthuka kushaya umoya ngine ngirepha ngebase yo thando lwakho lwenza ngisuthwa malesi ubani kamavuma mntwana ngizokubiza ngograce Gama vuma mntwana sit and chill baby why you dali hard to get but it's good for life tell um treat njenge jet bona kusho ukuthi vele mine anginasend mine nawe it is true vele we were meant wipe your tears ungakhali ngithi ngiyalunama tell usondele tu bambi senda sam Keep on praying to God, wehlala ungowami Ungawarinya luse, lale hlombe ndami Uma bathi qala kuthanda wena mntwana ngosho Bathi tenez in prison, bathi angeke ngikhohlwe Fisa ukubona umuntu okhande wena mntwana umuhle Noma itrate eqine njani baby kumele ngifohle Mabebeza when I see your face Fika kuthuka kushaya umoya, ngine ngirepha ngebase Yo, thando lwakho lwenza ngisuthwa malesi Ubani kamavuma mntwana ngizokubiza ngograce Mabebeza when I see your face Fika kuthuka kushaya umoya ngine ngirepha ngebase Yo, thando lwakho lwenza ngisuthwa malesi Ubani kamavuma mntwana ngizokubiza ngograce Mabebeza when I see your face Fika kuthuka kushaya umoya ngine ngirepha ngebase Yo thando lwakho lwenza ngisuthwa malesi Ubani kamavuma mntwana ngizokubiza ngo